This is an MUT Radio podcast.
So on Ziwa Gupi Bafetu Kahle Sugesbeku Guti, what is happening on campus? What is happening close to campus? Where can you go? So kind of like your student gig guide, if I may put it like that. And today we have Ute Uzbiza Vetu Ngobuya Bengidala. Thayilona kamala kule buya bengidlala soke sizokabanzi ke ukuthi kahle kahle lisukaphi kwalona lelo gama ubuya bengidlala but ke ngikhuluma ngaye nanga ubuya bengidlala ukhona la mfethu sabona
iyabingelela mfethu
kuhamba kahle kodwa
angiyaphila mntaba bangeza kwena
number 1 now before we get to the event any coordinate lokwanye any interni late la MUT activation ake siqale nga ubuya bengidlala lokuthi usukaphi
Fethu ubuya bengidlala igama engalethiwa khona la engomini yasemangosuthu.
Oh yeah.
Kahle kahle kuthiwa ungathuki. Ungabothuka but bekudlalwa. Ungazi uyitshela ukuthi kuyingozi kanti akusiyingozi.
Oh, ungazi uyitshela ukuthi uyashawa.
Hayi, awushawa.
Oh,
iyadlalwa kahle kahle kudlalwa ingoma kahle kahle.
Sengiyibonake.
Akuyona impi.
Sengiyibonake lento. Sengiyibona. Now speaking of ingoma yala emangosuthu mfethu, we've seen the recent trends like ukuthi even Nevets nayo isine iqembu lengoma, you know, nala MUT sekukhona ujikelele nojikelelekazi. I think even nase DUT, you know. And this thing, I don't know, but for me this thing into entsha, it's something that is new that is coming in now kuma higher institutions. Mhlambe zazenziwa ingoma le emakhaya abafundi befunda le endaweni zasemakhaya but like I'd like to know ukuthi yini eyenza ukuthi now ingoma ize ifike ema university kube ukuthi niyayipusha nasema university
fethu ngibonge umbuzo ngingathi sihlanganile nabafowethu kodwa ukuze sihlangane siyenze into yengoma siqale sabuka sathanda lento eyenziwa ezweni ngibe kanjalo ngaphandle nje ku community lemcimbi kube mkhulu kuthiwa imibuso yamaciko la kubizwe khona amagoso ezodlala ingoma so sasisihlangana nabafowethu nje sithi nathi asike sibheke ukuthi ngesikwazini ukuthi siyenze lento nathi sibe namaqembu ngamavasi ngamavasithi lo webhayi lapho so thi mhlawumbe sifuna ukuhost bese siphinde sicela labaphathi abayibona abahlela emcimbi maphandle bas assist ukuba baba ama funding aid
oh yeah
sikwazi ukwenza imicimbi so sayiqala kancane ke kwakukwenza ama ingoma mhlawumbe ema race sishutha sifake ko TikTok kanje then now sasitholana kanjalo nabafethu bako UKZN nabako Vet nabako UCT then sathola lapho sithi okay asike siyenze ke lento anike singabe sayidlala ko 1-1 asike sakha amaqembu so uma ngibheka nje manje ngasho ukuthi sikwi stage la khona sithi ne siyaphumelela isihlangene into because most amavasithi asenawo amaqembu engoma
yeah,
umufika
yeah.
nje kafika sekukhona like uma ngithi iqembu like group abantu abasinaka i-fall into kanjalo not ukuthi ngisekuyahlanganwa kushaya ama 1-1 la suka edla
yeah I know ngiyakuzwa impela mfethu and it's really a good thing so also a bit more about ojikelele no jikelelekazi ukuthi kahle kahle mbaho bani and how do I join mhlambe what is the criteria kumele ngikwazi ukusina noma ngingangena nje ngingakwazi ukusina ngizofika ngizoshaya izandla nje mfethu ifunde phakathi mhlawumbe
ojikelele phethu nojikelele kazi igama esaletha lana lengoma lema ngosuthu yabo ukuthi ojikelele shithi kahle limele insizwe masithi kazi selifa ukuthi allocate lixube abesilisa nabesifazana
oh yeah
so in terms of ungakwazi ukujona wonke umuntu uvumelekile ukuba ipart and parcel leqembu lojikelele noma ngabe ukwazi ukusina phevele siya kuyadingakala bekhona ozoshaya ihlombe mase ngakukhuluma iqiniso nami ukusina ngikwazi ngikufunde kojikelele
oh yeah
so
oh,
ungafika yeah. mhlambe ufike uzo umuntu othi ngiyalithanda iqembu zoshaya ihlombe kodwa sobona ngawe usuwena uvuka osuvuka nezinsizwe impela usuhlaba ingoma
usuhlaba ingoma uzuthole negama ke kuthi wabuya bengidlala
hayi ngikuzwa lapho uyophuma nelakho ukuthi mawufika nje ulithola ufika nje ukuthi
awusuka nini madoda all right but now kukhona ke igcwalisa all spring all day picnic can you tell us a bit more what is it and iamangosuthu iassociated kanjani nayo okanye ojikelelekazi ba associated kanjani nayo
ngizoqala fethu ngicathi ngeke ngaveze ekuqaleni ukuthi siyamsize siqale izinto zengoma sasibuke sathanda into yenzeka ku community yabo. So sibe sesizama ukuxhumana nabaphathi bemabahleli bemcimbi le emkhulu esuke ikhona.
Yeah.
Ngicathi mawuzokhumbula ubheka la 2 weeks back sike zama sawuperforma komuye umcimbi omkhulu obizwa ngombuso wamacingo. Umcimbi osuke uhlelwe nje osuke ngaphandle bo. So
yeah.
And negcwalisa nayo siphinde futhi sazama ukuxhumana nabahleli ba ukuthi siyafisa ukuthi uma ukhona abakwenzayo basikhumbule nathi sama student because yes you are a student but mase sesiphuma esikweni a part of
community
nakhona,
sure.
So abathi mabenza into nathi basikhumbule so igcwalisa umcimbi omkhulu nje owe ongathi ungowesibili uzobuyenzeka uzobuyenzeka lapha e Kings Park so
sure.
So into esihlangane ngayo ke la basibe sithine ke sizabamema ukuthi abeze bazofika bezokwenza iactivation. Activation ilapho khona ngathi sukundlalela uveza nje ukuthi 90 sobe siniphathele yona ngosuku olukuthi.
Yeah.
So
yeah,
into eka ezobika kanjalo ke kusasa la ema ngosuku bazokwenza activation kahle bazo like i promotion bazoyikhangisa ukuthi
na bazokhombisa kahle.
Yeah, bazokhombisa yes ukuthi ene 90 sobe siyenza ngomhla lapha etuzana e Kings Park eDurban la kuzoba khona sisebenziswa khona ke umcimbi weSpring Picnic khona.
WeSpring Picnic. All right. So kahle kahle ke kuyona ke iactivation le. What can students expect?
Into enga expect ama students nje ukuthi ayekho entertain. Ukuthi nje bafike bazoyibonela abaculi bajabule kube mnandi.
Oh,
ngoba kuthiwa ziwa ngapi nje zobe ziwe ground inike ke kusasa.
Uh-huh.
E-rugby field.
E-rugby field.
Ngofo nje ziyaqala ziyadunga.
Uh-huh. Kusho impela impela laba lama artist lawa azobe khona le Kings Park amanya azobe khona la kusasa
iningi lawo impela iwola lazobe khona kusasa ezontshengisa ukuthi kahle kahle 90 sobe siyenza ngomhla ka 4 November e Kings Park.
Okay, okay, uthe qala nini ke mfowethu and indlela zongena zimi kanjani?
Kumahala ha ukungena siyazi la esikoleni asikaye sakhokhisa uma kunemcimbi kanjalo. So nathi si ojikelele kahle si structure esikwazi ukubiza labantu kahle ngasho ukuthi bafike ngaphansi kwestructure sengoma.
Sure.
Sithi sifuna ukwakha into enomaciko esikoleni so bafike ngaso wonke umuntu laphana uvumeleke sithi structure kwesesikole kuyinto efundwa esikole assistant na esikole ayikho imali ezoba ikhokho ukungena egroundini. Wonke umfundi nje aphelele ngo4 egrounding eRugby Field izobe seyiqala seyiduma khona.
Ngicela ungiphendele isikhathi futhi ukuthi izoshaya isikhathi singakanani?
Isikhathi esiqiso uqala ngaso sizoqala ngo4 ntambama. Bese sithi izophela ngo8 ngesimo sokuthi siyazi ukuthi amabhasi lesikwena aphela ngo9.
Oh yeah.
That is
oh,
why
yeah.
Izoshaya
oh,
iphe. Kahle kahle uma kuthiwa sizazenzela bengasemnyango.
Ah, suka madoda. Ayishithi sekuyosemnyango ngomhla ka 4 November mfowethu. Umhla ka 4 angithi.
Yes, ukuthi ngomhla ka 4 November ayiseko semnyango.
Usuke uthi kushithi sekuyosemnyango. Mfowethu siyabonga kakhulu and itholakala laphi ke ku social media before ngikudedela.
Ku social media sasithola ene ku TikTok kakhulukazi iqembu balance ojikelele slash guys base MUT.
Okay.
Uzofica nje konke umdlalo wakho eseke sayidlala. Uzoyifica kulelo qhi kulelo page lelale kulak TikTok ikona sisana akho manje esitholakala khona siyiqembu le lo ejikelele base MUT.
Ayibuya bengidlala fethu ngiyabonga.
This is a MUT Radio podcast.